gold.
Fame, money, all the trash.
Oh, Leo Kama Kama Sutra Mama.
Kama Sutra.
A Kama 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 Sutra Mama. Yeah, 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 yeah.
So many things I want to do to you, my baby. Yeah. Na siri zako misita toboa.
Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina bebeta. Light the fire, mina bebeta. Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina bebeta. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama, sutra mama.
Leo ni mahaba na kupatia
Usha washa nare, hanja mkare Leo michuano kiro jamila
Nasi mare mare, ibeikale Kashpadam na kubalika
Mboga juu ya meza, teleza kimurenda Washa udi na gadalika Vanessa, I got something to make you wetter Baby let me kiss you better Light the fire, mina pepeta
I got something to make you rise up. Let me back it up on you. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama 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 sutra, kama sutra, kama sutra. Kama sutra Mapenzi ya kiuni ya nimaliza Kiuno kama nyigu baby punguza Nisha kubali wanafunzi wewe profesawa Kama sutra
Mapenzi ya kiuni ya nipachika Kiuno kama nyigu baby tulia